ebirungi tebigwayo musalali ebuve waffe waliyo omwana amanya gena baneridaho nali ebira mama nabadda osaina baba nabadda onirira waliwo omusajja omu yali agenda wacusi n'alaba nabadda nga yagenda mu kyaki olwalaba nabadda ebyewacusi n'abireka aliku yagoberera nabadda mpaka wa bugendo basula muva naiti nga bakubatenda nabadda oli walaba aba nabadda osaina waliwo omusajja yali kyeyamaani bwerwengo ng'asamaka embooko n'abatuuze n'asamba olwalaba nabadda ebyakibooko n'asuula wali n'agoba nabadda babali babali egenda babali baserengese mutaki nabadda olugula baba nabadda osaina yosyazanga bayingirira nabadda mukutamanya kulwalaba nabadda libyokuba babireka badde ate mukumugabula bintu byebaali babbye jingi bakutte tibi lyonna bakimugabidde batakyomubuuza amanya mbugabulisa mbukutiikita oko baali mubagala mukufolowinga nabadda oliwalaba aba nabadda osaina seeki mama nga mudduka supidi n'okuzikuba encungwa otyotomere nabadda nja kusooka nkukwate bambi nkumega ekigo bikinjiwambe mpambaaba eŋŋanda zo kitaawo jajjaawo n'ennyoko bikinjikubiza sabbiiti ejja ng'akamanzi gakuwedde nabadda oli walababa kababa abasajesi b'ebifulu mwana wattu bamulemwa watuuka mulyanga ayingirira bwereeri n'asimba akagera abalensi ne beewuunya maama nabadda abona be mwegomba abayimbi ye nabadde abalabira bwereere bamisaki bawalukaga bakenzo bajjoke mulaba amuleka n'ayingira n'abalabira ku bwereere nabadda oli walaba aba nabadda osaina waliwo abasazi b'embalu twabasanga eyo kyankwanzi nga bazina akadodi vaibweri mu bbanga olwala banna banna ebyakadodi baabireka aye tebajja kuyimba linnya lye abaanaabo ne batandikaabo n'abannaaba